Pachinga, miso sa imo. Yeah, yeah. Lo, 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 lo. I think it bato, bato, bato. Uja gombo moyo wangu lipowekeza mama. Mwanzako pato pato pato, umeufunga moyo wangu utalekeza kona. Malipo ni duniani, aera kuhesabiwa, ipo siku talipa. Changamoto mitihani na kadhalika, tumeumbiwa yatapita. Ile michezo ya kuto to ukaudonyoa moyo to to ukautoboa my way. Kweli wewe una toko shina umeng'oa kukicho cho ukachokoa my way. Ajua ni ngumu kuibadili, mwingine umempenda we. My baby we 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 kwa moyo kalijenga, Yesu umeiweka no, 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 atoli witha na kupenda. Japo mbali umekwenda, unaninyanyasa no, 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 ile michezo ya kuto to ukaudonyoa moyo to to ukautoboa my way. Kweli we una toko shina umeng'oa kukicho cho ukachokoa my way. Najua ni ngumu kuibadili, mwingine umempenda we. My baby we we we
Achika, con el music wah wah.